Alvin, 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 Saxi. Wapo nimezima, meniroga kabisa nimedata. Kinume mzima, nipepesi wepesi kuno kukata. Wendo chakula changu moyoni na data. Kama tashikilie, ulize kaka yangu na vota patapa. Alois akwambie, ilo lako sambanda. Kanifanya mikutamba, las nura ni majanga. Kwa koli kusambamba, ilo la kusambwanda. Lanifanya mikutamba, las nula ni majanga. Kwa koli kusambamba. Chaka chaka, chaka chaka, nipeleka de mama. Chaka chaka, chaka chaka, nimeenda kinyama. Chaka chaka, chaka chaka, nipeleka de mama. Chaka chaka, chaka chaka, nimeenda kinyama. Unajua ukiwa karibu na mimi, mio moyo narunda. Na usije ukaenda mbali, kasamaki ntavunda. Nye moyo sio mwenye mapenzi, baby mama nishikilie. Na ogopa bongo wezi, matapeli wasinibie. Ilo lako sambwanda, lanifanya mikutamba. Las nura ni majanga, lakwa koliko sambamba. Ilo lako sambwanda, lanifanya mikutamba. Las nura ni majanga, lakwa koliko sambamba. Chaka chaka, chaka chaka, nipeleka ge mama. Chaka chaka, chaka chaka, nimeenda kinyama. Chaka chaka, chaka chaka, nipeleka ge mama. Chaka chaka, chaka chaka, nimeenda kinyama. Zinezikizaga, kone chaga, napo wanza mwaga. Kamchanga, alusi na matanga. Kifalanga, niweke kwenye banda. Nimeganda kibaraj, asa twine kwa wote kibaraj. Ukiluka kibadaj, Aloisi uwe twende kibadaj. Na wanangu wa mazi kibadaj. Kibadaj, 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 kibadaj.